del nas.
Nachotaka sipati, ndo kwanza napungua, mawazo yanikondesha. Napo kwenda sifiki, kanijua, lanichoma, lanipaisha. Kujishusha paka sirifuki, kutia uruma, naonekana sionishi kuwezi. Kinachosamu chochote siruki, niko nyuma nyuma, naonekana gana ficha ushenzi. What? Kwa nini mnapenda panda vichwa vya watu? Naona deso mkipendwa, mkipendwa. Na uwepesi wa kutenda, wa kutenda. Kujishusha mpaka sirefuki, kutia huruma.
Bado
naonekana sioneshi kuwezi.
Bado
kinachosamwa chochote siruki, niko nyuma nyuma. Naonekana gana ficha ushenzi.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo
nawe,
sina gari
nawe.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo
nawe,
sina gari
nawe.
Asi wa mix cool mama, unapenda complain sana. Complain ya kwamba kuongea sana. Don't care mama. Mara nalivua pendo, naliua lengo. Moyo wako kana undo yako maneno. Sometimes don't need somebody to tell you. Kitu cha msingi, you know that I care. Deeper than that, deeper than love boo. Niko deeper than buy, we'll tattoo.
Najishusha bado uridhiki, watia uruma.
Bado
yaonekana unapokea mambo mengi.
Bado
nakubuga unaukwili, unajiumauma.
Bado
achana nayo mambo ya kishenzi.
Sina habari
nawe.